bheka, ke ready to flex challenge. Iyangicasula iCovid futhi okungidina kakhulu ukutshela ngokumele ngikwenze. Ungathanda ukudlulisa umyalezo ngendlela yakho? Ngenela iGiready to Flex Challenge ukhuthaze intsha ukuyogonywa. Zethembe, wenze okuhlukile. Thumela amavidiyo, neyithombe, nama-graphic, nobuciko, noma i-audio. Thumela igama elithi Flex ku 0600 19000 nge-WhatsApp. I-Flex ku 0600 19000. Flexa italente lakho.